Inayamba kuzonda iroti kupita. Every time ukapita ni mwa na mapita. Karibu anju kutani kuswamo. Wazifa na shanga ulitei ni kutiamo. Mala life ni fifine ni panga nkupange. Na kwa hizi vika ni panga ni panke. Noti chemu zake wesa panga muzake. Ala vija tima taba no musia ni zake. Uyu zake sitikiamo ala ila pasate. Sate ikafika saoneka kuwanzake. Red card kapa peve ni za wisu. Ule diamo dose bushe nine wiso.
Hey. No ye, no futu. Inkonomi alikosa nothing's good do. Ipompe, no be kusela. Pusho kuri amamuline we chisela. Keine mpoto. Kebonso kuri amu. Keine mpoto. Kejonso kuri amu.
Yo, kejonso kuri amu.
Agamba.
Keine mpoto. Kejonso kuri amu. Keine mpoto.
Agamba.
Kejonso kuri amu ata.
JJJ fa Jevon Ketike Wazaza.
One distance na miromba wa pipo. Kuja mote jonso kafola matipo. Mule igevela mule shiva asu. Noti tailinga na enu kati chikaso. Kana mitamba nishi daily ni tax. Minimum tamulomba mo daily ni max. Shiri chipoto tachi wa maiti ya wishive. Umusheto paline mundu want fake pine. Nakano kunwa monga chai. Tax tax want me to pay. Wajasilo kashu wa papa. Nakutanu langa pola ya mpapa. So, no ye, no futu. Inkonomi alikosa nothing's good do. Ipompe, no be kusela. Ushokuri ya mamuline we chisera. Keine mpoto. Kebonso kuriamu. Keine mpoto. Kejonso kuriamu.
Yo, kejonso kuriamu. Keine mpoto. Kejonso kuriamu. Keine mpoto.
Kejonso
kuriamu ata.
Shadow. Chanda by. By the ghost. Hey.
Bato some better than them. Such boy to just a venom. But in song did a dancing and that thing. That's a production.
But joy.
Yo. Hey, yo, chore boy. Nah, sure. G by J Rank. Hey, bow. Nabambi, nabambi. That's graph I see you. Yeah.
Zlouder.com.
Zimbi yesi benda mdala. Still defend the poor na the ghetto.